nagize iyo umugisha nagize kuba warankunze bikaba byarabaye mawi awahirwe nagize umugisha nagize kuba warankunze bikaba byarabaye mawi teta teta urabikwiye bu oh yeah teta teta urabikwiye bu baby ndabizi neza ko wababaye ubagukunze maturi ntibamenye agaciro kawe nitore y'ibuye ry'agaciro n'amayegerezi kandi ndabizi tuza tuza ndabikurenge tuza 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 ubu ninge nawe amahirwe nagize umugisha nagize kuba warankunze bikaba byarabaye mawi amahirwe nagize umugisha nagize kuba warankunze bikaba byarabaye teta, teta, urabikwiye bu. Oh yeah, teta, teta, urabikwiye bu. La vie avec toi mon cœur, n'uburyohe gusa. Nibaza utaraza, ubusazi narindimo. Banshyize ku mavi ariko njye nawe se qu'on se pour la vie bebe but you treat like a queen cause you treat me like a king darling my baby tuza oh ninge nawe amahirwe nagize umugisha nagize kuba warankunze bikaba byarabaye mawi amahirwe nagize kuba warankunze bikaba byarabaye teta teta urabikwiye bu oh yeah teta teta urabikwiye bu amahirwe nagize umugisha nagize kuba warankunze bikaba byarabaye mawi kuba warankunze bikaba byarabaye mawi teta teta urabikwiye bu oh yeah teta teta urabikwiye bu urabikwiye your boy now, King of Music.